Semubende kutene galira omukulu era director w'essomero lya New Hope Junior Academy onora kuvuga mpanka abayizi basomesa. Omukwate Joel Tembo wa miaka 24 nga kigambibwa nti onabadde yagufuula mugano nga gwanswa okukikola abayizi basomesa bwatyo n'abanga abasulika ennenge. Lameka Kigozi mwogezi wa polisi mbitundu bye Wamala.
Mutuze wecha mukona cell mu West Division mu Mubende Municipality wano mu district ya Mubende. Irono nga ye director w'essomero ya New Hope Academy Nursery and Primary School. Ebisangibwa mu kitundu kino. Ye director era ye head teacher. Onono ekimukwasiza kwe kubanga waliwo omuzira kisa. Eyafunye amawulire okuva ku omu ku bayizi be nti omusajja ono badde amukolako ebikolwa. Eriya Sodoma banekya nnaku nnyo kisamaaliriza kiwawaza amatu era kikanza abantu bangi nnyo mu kibuga eky'Emubende mu bendo bendo lya Wamala lyonna okutwaliza awamu. Omwana ono emyaka 13 omulenzi yatwaliddwa mu ddwaliro n'akeberebwa abasawo ne batukakasa nti omwana ono badde bamukozesa mu bikolwa ebya Sodoma era abasirikale baffe bwe beebuuzizza kino. Kituufu bakutte Tembo Jwire bamutwale omusawo mukebera omutwe ku police form 24 era abasawo batukakasizza nti ono mulamu nnyo nnyini ddala alikatebula ebintu bino abadde abikola nga abitegeera. Omuyizi mu statement ye yatukakasizza nti buli wabadde amalango okusoma prep ekiro nga director mugamba asigale emabega era mu kusigala emabega abadde nga amwekakaatikako. Tembo Joel enteekateeka ziri mu kukolebwa kuba fayiro ye kumpi ewedde kuba statement z'abazadde b'omwana twazifunye, statement yeye yakoleddwa, statement y'omwana yakoleddwa, bbaluwa z'abasawo zonna tuzirina, esindikiddwa omuwabi wa gavumenti abenga atulungamya ku misango emituufu egirina okuvunaanibwa omwami ono.